Rocky boy. Oh baby mi nakupenda. Sipo kuona misilali. Yani kichwa kinauma mama. 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 Kichwa kinauma mama. 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 Yani upo kwenye moyo. Wala kukutoka sipanduki. Upo kwenye moyo. Wala kukutoka sipanduki. Aki wala inakupenda. Kini achosha nitenda. Wala inakupenda. Kukini achosha nitenda. Hai.
Hai baby. Oh baby.
Hai.
Hai baby. Oh baby.
Hai. Mchana kutwa na maswali. Ogiza limeza mama. Hai. Nawaza nilifeli wapi. 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 Hai. Zani lifeli wapi, 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 hai.
Hai baby, oh baby, hey. Hai baby, oh baby,
hai. Aki mapenzi ya nauma, kama ujapenda wetulia. Usije ukatendwa, tendwa, tendwa. Usije ukatendwa, tendwa, tendwa. Omi nisha tendwa, tendwa, tendwa.
Hakuna kinachodumu maisha. Wende leo tuwe na yo kesho tuje kosa. Na na na.